kede ababadde baseka mwene mimwa weche funa kuba gitale ronze kanyimbe o orange rwa kede ne wanda baseka mulungi yalabise mbadde kuchupa mukwano gundese mbadde vuma makubone tonze kubadde mukwano suranta wana
Terror.